Ministry y'ebyobulamu olwaleero etandise okugaba obutimba bw'ensiri eri bannayuganda n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku muwendo gw'abantu abakwatibwa omusujja gw'ensiri mu ggwanga. Omuwandiisi w'enkalakkalira mu ministry y'ebyobulamu Diana Twin ategeezezza enteekateeka eyo etandikira mu disitulikiti ezikola ekitundu ekyalango zonna ng'oggyeko disitulikiti n'ekibuga ekyerira. Twin agamba nti kino kigendereddwamu okulaba nga tebataataganya kampeeni za pulezidenti kubanga bategeezeddwa wakubeera mu kitundu kino. Twin ayongerako nti okuveera ng'o ministry egenda kugenda mu bitundu by'e Bukedi, Bugisu, kuno kw'oteeka ne Busoga era bw'atyo n'asaba bakulembeze nti bakunga abantu kukakasa nti buli muntu afuna akatimba okwewala omusujja. Alipoota okuva mu kitongole ky'ensi yonna ey'ebyobulamu eya World Health Organization ey'omwaka oguwedde yalaga nga Uganda y'emu ku mawanga asatu agasinga okutawanyizibwa omusujja gw'ensiri.
And we call for other leaders in the respective districts to participate and mobilize the people and ensure that no one is left behind, because Ministry of Health aims at achieving universal coverage of mosquitoes.